Ministry y'ebyenjigiriza esabye amasomero okubeera amenkanyi era amerufu mu nteekateeka y'okusunsula abayizi abanaageegattako mu siniya esooka. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza amatendekero aga waggulu Dr. John Chrysostom Muyinga akkaatirizza obwerufu buno n'akinogamya nti bannayuganda bagwana okuba n'obwesige mu nteekateeka eno era ng'okusunsula kulina kukolebwa mu ngeri ennambulukufu era ey'ekikugu. Muyinga bino abyogeredde mu kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo wakati mu kugulawo enteekateeka y'okusunsula abayizi abaneegatta ku siniya esooka.
Saba ba headmaster abonabona abali involved mu exercise eno babeere beerufu babeere bamazima balage patriotism omutima ogwo ogw'abajjajjaffe abedda ogulumirwa buli muntu omwoyo gw'eggwanga kijja kunkola bubi nnyira mbagenja banyiigira n'okubakyawamba kyawe omwana wabanga ddaddala qualifying okubeera mu ssomero eri ng'afuna ttaano ze ng'ate gwe okomye ku musanvu waliwo wali ow'omunaana n'omwenda so njagala bakozese obukugu professionalism njagala bakozese obwesimbu njagala bakozese accountability kubeera accountable.